Mungwangwa, me rudi te. Bad man.
Yes, man.
Jay, once again.
What a...
It's the kids, baby.
Oh, no. Mama, we... I...
Something,
oh,
man.
Oh, yes. I... Oh, no. I... Oh, no. Mama, we... I... Oh, no. Oh, mtoto anataka...
Pipi, pipi, pipi.
Itakupate na siseme kwa mama turudie tena yualikiza itakupate na siseme kwa mama turudie tena
bad man. Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po. Chelewi, chelewi, napenda chelewi. Mtoto anakalia kigogo kwa nyuma po.
Uli, mama we, aye, aye. Mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi.
Ayu,
pipi, pipi.
Mama, pipi. Ayu,
pipi, pipi, pipi.
Itakupa tena siseme kwa mama turudie tena yuwa likiza. Itakupa tena siseme kwa mama turudie tena.
Tukimalizana usintaje, vikao vya umbea usintaje, vitu vya lawama usintaje, je. Tukimalizana usintaje, vikao vya umbea usintaje, vitu vya lawama usintaje, je.
Uli, mama we, aye, aye. Oh, mama, we, hey, I, we, oh, mtoto anataka
pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi, pipi. Pipi, pipi,
mama, we, hey, I, we,
pipi.
Mungu wangu, amerudi tena.
Comic Slicer.